ngebulo olunaku lumu lwokka okutuuka ku lunaku lw'okujjukira abajuliza abaafiirira eddiini ekkanisa ya Uganda yeetondedde abalamazi mu nsi yonna ababadde bategese okujja Namugongo okwetaba ku bikujjuko bino olw'enteekateeka n'okuyimirizibwa olw'okubaluka okw'ekirwadde eky'ebola. Kanoni Michael Waswa Center musabadinkoni we Namugongo era nga y'atwala ekifo kino eky'abajulizi ku ludda olw'abakristaayo agamba nti mu mbeera y'okutangira ekirwadde eky'ebola abategesi ab'omwaka guno abasettendekero Ghana Christian University bataddewo enkola ey'okumutimbagano abakkiriza kubagenda okuyitira okugoberera ebigenda mu maaso mu mikolo gino nga tewugenda kwetabwako bantu bonna.
Twetondera nnyo naye tetwayagadde ate si ffe tugoberera amateeka ga gavumenti ng'eyita mu minisitule ey'ebyobulamu. Obulwadde weebuli oyinza okuba tonaba ku bufuna naye gyebuli ate butta ate bukwata mangu. N'olwekyo bakkiriza aba yunivasite abantu 2,200 be balina okubeera wano okusaba kujja kuba online ane mubeere eyo. Naye era Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda be bajja okukiika ne sitaani n'akola ki kati sitaani yeyaleese ebintu.